ZWAP.com.
Ah, chica, dice. Is to bring that sexy back. The joy that I feel when she texts me back. I think I'm shiny way when I come fuck a buffer. Chapone na moka de no need no go chaffa.
Fish feel me.
Ni icon no speak.
I don't fish feel me.
That dude just stick. The way that she holding me tighty. Telling it channel everybody wanna fight me. Good luck is any wakem.
Nimba ya tokoma. Na selilo kuna kwa selila. Na penika. Na kwa penika. Na mpada mina bita na mufa. Kala dilangu mpaka pidi bipa fienga wambala. Kiwe na inevi babidi tuitanga ke kumachia paka kavala.
Okezo na ninda chibondo lako. Bimu udi umu nedinso nimpenta. Ndeta mbechi muntu hoping chidicheka. Popopo tagesha no mwenfu ninteta. Wando mupagi tashenda musecha. Panombolo wivile njongolo. Kutumwe na figiongo nindombolo. Ngato ficha pakedi de chombolo. Ninshuku pesa tagesha kuchombolo. Chilenje batindi na kefi. Tinadishiba mwenda na geti. Kimi kwa titachumfa loketi. Fuseke methanda lokechu.
Nimba ya tokoma. Na selilo kuna kwa selila. Na penika, na kwa penika. Na mpada mina bita na mufa. Na kaladila ngumu mpaka pidi. Bipa fienga wambala. Kiwe na inevi babidi tuitanga te kumachia paka kavala.
ZWAP.com.